Hear the music for the beat. All of me Kabuluji is so pretty. Chameleon deep and the beat.
My butter magic up when I eat it.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta. Acha chuki zako wacha na mafiti na shake. Acha bali zako kechulia no tuzina. Oh yeah. Chihono jaketi na beringa ise. Anafanana kama malaika tuende. Tuja kutamulanga na mabiri lele.
Buli chesudi ya tekabaka janja.
Checho.
Alikutia webali kusanga.
Checho.
Lulabiselo kare chikwata.
Checho.
Ulobesa sedumi neba kabata.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta. Your mama gave you. Got a traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta.
Kubero chidake chivanga. Umubiri mundanze binsakatanga. Izinida kumubiri cause we na yanga.
Kukube chidonge chikubanga kaganga.
Shake, wine, shine, kuba. Ataina mane waku kwa takuluba. Otandika dansi patene kula. Na walitiza bako dozi sumulula.
Umalu good, everything good. Olavi kaburu unje don kuwa chidalu. Oja kulia zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa kuwa bam bam.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta. Your mama gave you. Got the traitor. Tell ya kusumu wabale babo reta.
Kuwa de nyumba dosula kubongo bongo. Buti ipiko kila kutango tango. Changu kuwepu za bunga la kongo. Indosa nyusumu wala anyumize chidongo.
Umaluku everything good. Olavi kaburu unje don kuwa chidalu. Oja kulia zangi nganzi kuwa chidalu. Kubo mutima kwa ngewa
kuwa www.djericom.com.